home sweet home. Hear me come, don't like baby. Me no hang come, neko pase folle. Biko bikam, biko 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 bikam. Home sweet home, hear me come, don't like baby. Me no hang come, neko pase folle. Biko bikam, aye. Uko fiti, umbo tam tami nawe daily. Come gongo, uko fiti. Umbo tam tami nawe daily. Come gongo, umbo lako la ni mada now. Sura yako ya ni mada now. Tabia yako ya ni mada now. Na kila kitu kwako ni check, lady. You are my baby.
You are my baby.
You are my love.
You are my love.
In a night to be with you.
In a night to be with you.
Nilivyotendo mimi tena sifahamu. Mimi kwako kama my baby. Penzi lako tamu kila time ninahamu. Nilivyotendo mimi tena sifahamu. Mimi kwako kama my baby. Aye, show me what you got.
What I got.
You make me shine.
What I got, what I got.
Downtown to keep walking. You make me shine. Nah, nah. Downtown to keep walking, walking.